mwana gwe yali alina najja mu nsina tufiri olwekisa kye ffenna twawona katwebaza tamwebale
mukama tuli bakumuwebale twawona twafuna ensuubi esimu yanditumize famani singa twalema okuddeyo gyoli twandikusewo buli musango ku lunaku olutuufu olabika nga mukono akoye naye kutamivamu lwena yesu esino tukiri mu kaseera kuba tuli bayisera tugenda kube waffe mase emirembe laba we busebete mukwano gyoli oyagala kusula wabwelu webukeddeera olumwa nayese
Sous la wabwe.